Ate gavumenti etegezeza nti eyo eri mu kwogeregana ne bannannyini mu kutu ogwa Facebook okubanga aguzibwako mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okulungula emyaka ena ng'omukutu guno tegukola. Facebook yawerebwa mwaka gwa 2021 mwezi ogw'olubereberye nga tweteekerateekera okulonda kwa bonna. Wabula Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyekikugu Godfrey Kabyanga w'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Uganda Media Center mu Kampala bwati ategeeza nti gavumenti yayogereganya n'abaddukanya Facebook okufa okulaba nga bajjawo nati gye baatusaako.
Negotiations have been going on now for close to 4 years and we haven't come to a final conclusion. We shall continue negotiating with Facebook and when they feel they can fulfill the conditions of operating in Uganda, the suspension will be lifted. That's the simplest I can inform you. That's the position of government.
Minister Labudibana Uganda abagenda dala maso n'okujaganya oluvannyuma lwa kkooti okugoba omusango ogw'okukozesa obubi emikutu gimugattabantu oba ebyuma bikali magezi nti kino tekigenda ate kubaleetera kubanga ekibawadde okyagaanye okukozesa obubi internet n'agamba nti gavumenti era ejja kukozesa amateeka amalala agaliwo okubakangavula.
We are going on with the regulations. We can use other laws to penalize some of those people, and it's good you have observed it. We have also observed it, and we shall soon crack the whip. And when we crack the whip, I hope you won't be the first people again to say we are stifling the rights of what? Of Ugandans. But we shall be protecting Ugandans. So that one we are also going to handle.
Minisitule ategeeza nti gavumenti eri mu kwogereganya n'ab'omukutu gwa X awamu ne TikTok okufa okulaba nga bannayuganda bafunamu okukozesa ebintu bino.
Abakulira tekinologiya balina omulimu gw'amaanyi gw'okutandika okukola kwandika okukolagana wamu tuzimbe tekinologiya enaayamba omuntu wa wansi. Ekisemba mu mwaka nga gugenda okugwa tugenda ku awardinga abakulembera ebitongole mu IT. Buli omu sekinomu ali akola akantu nga kalungi nga nakayiya genda kala gaba kubase bagambe no twagalamu awadi atongolizibwa mu gwanga tomanya anagenda ku mapu amawanga mane gabalaba so twagala kuyamba ko Uganda okutukirize kizibirwa kyerina eno program egenda mara myaka 10 tandika bila biri mukaga okutuza biri atatu mukaga.